amagambo nk'ayo ngayo ava mu kanwa ka Perezida Kagame turayamenyereye. Mu by'ukuri kuba Kagame yavuga ko abahunze cyangwa se abahunga FPR ari ibisambo birantangaje cyane, kuko ahubwo njyewe nasaba ngo rimwe Voice of America izadutumire ari njyewe ari Kagame n'abandi wenda bahunze FPR, buri umwe avuge umutungo we, kuko nta ndege ntunze, nta mafaranga ntunze menshi nka ya Kagame. Nyamara Perezida Kagame ubwe abenshi nabo muri FPR bamuzi ko ari we usahura u Rwanda, kuko tugera muri Kigali muri 1994 twese ntacyo twari dufite, ariko bareba umutungo bafite n'uw'abandi bo bafite.
Bwana Rudasingwa, musubije amaso inyuma mukareba umuryango wa FPR muri 1994, ingabo za FPR zifata u Rwanda, mukareba n'ubu, musanga FPR ishyize hamwe ko byari byifashe muri 1994?
Oya, ahubwo yataye umurongo yawutaye kera, ni nayo mpamvu mu by'ukuri u Rwanda ubu ngubu rwugarijwe n'ibibazo biremereye cyane. Ahubwo buri muntu wese yibaza, ese u Rwanda ruragana he, ese tuzajya mu yindi ntambara, ese hazongera kuba imvururu zishobora gutuma Abanyarwanda batakaza ubuzima bwabo, kubera ko ibyo FPR yari yariyembeje yo abantu benshi banaguye ku rugamba bazira, abandi Banyarwanda benshi bakagwa muri jenoside n'abandi bakagwa mu bwicanyi bwabaye, nuko ibyo bitambo byose ubu ngubu byabaye imfabusa. Abanyarwanda nta bwigenge bafite, ahubwo bose bafashwe ingwate.
Dr. Rudasingwa, musubije amaso inyuma mukareba umuryango wa FPR muri 1994, mukawureba n'uko uhagaze muri iki gihe, Perezida Kagame avuga ko umuryango wivuguruye ugahinduka, ariko anasobanura ko ari ikintu cya dynamisme, ikintu kidahora kiri uko gisanzwe, ni nk'umuntu ko nawe ahinduka nyuma y'imyaka 20. Mwe icyo mubona murebye FPR ubu ngubu nk'umuryango, icyo mwagira muti ni akarusho, ni ikintu cyahindutse kiyifasha kugera ku nshingano zayo, niki mwatubwira?
Icyo navuga ku byahindutse bigana mu nzira, kuko ubundi mu by'ukuri umuntu yavuga ko nubwo hari habaye ubwicanyi bukabije, igihugu cyasenyutse mu buryo bugaragara kandi bubi cyane, ubundi umuntu yakavuga ngo FPR yari ifite chance, yari ifite opportunity yo kuba yayobora igihugu mu kugerageza kureba ukuntu cyatanasana imitima y'abantu ikaguma muri icyo cyerekezo cyo kureba ko u Rwanda Abanyarwanda bakwiyunga. Ubu rero icyo navuga cyahinzwe kandi kibi cyane, nuko uwo murongo FPR yagenderagamo n'icyo cyerekezo yari kirimo ubu ngubu yarabihinduye, iri mu cyerekezo kibi cyane, ahubwo kizashora u Rwanda mu zindi mvururu zizatuma u Rwanda rurushaho no gusenya.
Dr. Rudasingwa, nyuma y'imyaka 52 u Rwanda rubonye ubwigenge bwarwo, na nyuma y'imyaka 20 umuryango wa FPR uvuze ko ubohoje u Rwanda, mwe mwahoze muri FPR ubu mukaba muri hanze y'igihugu, iyi minsi muyizihiza mute cyangwa se uyu munsi muzirikana mute?
Ni nacyo giteye agahinda cyane, kuko ubu ngubu mwumve ko ibintu mu Rwanda byabaye agahomamunwa, nuko abantu basubiza n'amaso inyuma bakanavuga ngo ese ubwigenge twabonye bwahereye, ese kwibohoza twabonye muri 1994 ko kwahereye he? Ni ukuvuga ko nkatwe Abanyarwanda dusubije amaso inyuma, icyo igihe nk'iki ngiki kidusaba ni ukureba ngo impamvu duhora dusezeranya Abanyarwanda muri 1959 hari ibyo revolusiyo ya 1959 yari ifite ishingiro yasezeranyije Abanyarwanda, hari n'ibyo yagezeho, no muri 1994 hari ibyo FPR yari yasezeranyije Abanyarwanda, hari ibice byo yagiye igeraho nk'abiri bavuga ibintu by'amajyambere n'ibindi, ariko ntabwo byose byari bishingiye ku byo FPR yubatse, ahubwo buri leta ije iza yubakira ku by'abandi nabo baba barubatse. Ariko icyo cyo kibazo, ikibazo ni uko ku kibazo nyamukuru cy'uko tugomba kubana mu Rwanda, cy'uko ubutegetsi bugomba kuba buteye twese tukabwibonamo nk'abahutu n'abatutsi n'abatwa, cy'uko tugomba kugira uburenganzira bungana kandi tukangana imbere y'amategeko, yuko tugomba kubana mu mahoro kandi n'abaturanyi tukabaha amahoro, ibyo ngibyo ntiturabigeraho. No kubohozwa twasezerejwe muri 1994 ntabyo turageraho, turacyafite inzira ndende yo kubigeraho.
ndabashimiye cyane Dr. Théogène Rudasingwa tuvuganye ari naha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Dr. Rudasingwa kandi ni umuhuza bikorwa w'umutwe wa politique RNC ihuriro nyarwanda.